Mimi na juu unaipenda unaitaka pia unaifeel kwa design unaiangalia na nikiwa naipitisha unaisikilizia na scream jina langu huko kama walia sugar I like the way you lick and suck my dick na kufikisha pale baby kama ufik iwe kwa kitanda ama tukete kwa catch now na kamata mic yao na natana beat then lips kwa lips I like it lips kwa lips I like it that's the way you like it Filambe kama ice cream Mini professional na view vyote Shaitim yani utashinda kote Hotoiweza hit Ndo mana nkigusisha tu Naza kuscream Ukisema D I'm coming Najibu baby come Unapoteza timing Wasema Ukisema D I'm coming Najibu baby come Unapoteza timing Wasema